Beat Records material, baby.
Pull makeup on the beat.
Safari hina badilishia loki kinijia juu misiendi loki dema paka minatia loki chaf chaf die minatia bloki chaf chaf die minatia noti cheki zangu ndefu soni cheki bioti palipo na upepo mina itaboti kula boda boda siku tibolti washa ingia ubaridi siuzi makoti si shamba la kahawa mtakula makofi minafia nohu minafia godi unakaa kama chakula ya bosi unakaa sana uzeni makochi wanakimbia bwana nimetokea ghosti na wanyoosha hakuna madobi na wewe seka ni kamko bondi nimefungu wa bucha na chinja magoti kukaa juu sisi hatuna budi mezani kwetu chupo hazirudi ulalo leo ni kifudi fudi goodi goodi
okay okay.
Hii hapa ni home, hii hapa juhudi uvivu ni bomb. Hii hapa machawa apigi vibom. Hii hapa ni winner psycho zone. Hii hapa ni Nicki ulimisa kirap. Hii hapa ni mimi na rap. Vesi napigi yaka Tyson. Bado nakuwaga icon. Bible nasoma kwa balcon. Nataka ubiri micon. Kufanya hii ni wito. Kuacha hii ni mwiko. Kama wasira nipo. Weusi nipo nipo. Nipo. Hii hapa hii.
Biashara kaka hii hapa ni sadaka wajomba wanalia bata hii hapa meokoka na mimi leo naokoka kama mtoto amedata na mimi najizima data hii hapa ndo naitaka hii hapa ndo naipata hii hapa ndo naifuata hii hapa ndo naijana hata kuwekea vichwa usipotumia kichwa hapa akili kumkichwa ni akili kumficha okay okay.
Rock with the illest, Jesus Christ ndio bwana sio mwingine. Umji ni darasa na sisi ndio shule. Kaki janja kuna watu na msukule.
Okay, okay, uzuri kuwa na mimi unao wote. Kama ni mapenzi ni ipe yote. Nimesema ni penini yote yote. Nimesema ni penini. Nasindo wale bongo, hip hop, Afrika yote. Tumetanda uko Kongo, Niger, Uganda wote. Basi mepigwa kama ngumi punch punch. Skanki na nuka juu ya anga pass pop. Roya bongo flavor inuke chop chop. Kazi juu ya kazi yani chop chop.
Okay, okay.